This music.
My baby, ziwe wanga wako mutima iwe my baby. Weka mungedi kanzini we niwe my baby. Ziwe wanga wako mutima iwe my baby. Oh my baby, my baby. Ziwe wanga wako mutima iwe my baby. Weka mungedi kanzini we niwe my baby. Ziwe wanga wako mutima iwe my baby.
Let's go.
Oh my baby, we come and get it, and then you anyway, my baby.